yamde jetti silmaji chapantati Nouakchott yamde sapo silmaji chapantati Paris oro saha woni wakkati nanti don kabaruji di
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde e kabaruji meden di to leyda Sudan adi woni ko bangeji didi kaboji gilla ko foti balde sapo bami hankin darude e piande balde tati yalla civil en an keba balligu e leon don sa non hono hobbe tawabe Sudan e bibbe leydi Sudan homo hen fof an tewta no yaltiri leydi ni leede kewda adnarno an jokki yaltinde bibbe leede mum en tawabe e ton to leyda Sudan halaji di ganan gonga dum woni ko nanete e dow minusuma nyalade kurde handen dum sabi yimbe joga tewti hippade be ko non kobe oni to leydi Mali alan e cikengen sevare e tawene e wi hande fedde hono kala ko halete e dow fedde ne e bangal tume dum wana gonga e jonde oni saldu mudum halfinano denag altinere kengen jonde dunde Rusi ardi wakil amerika wadi noddandu bibbe amerika kala hen jogabtori leydi Rusi fu njoppite handen yo talatare nogay e joyi lewru naye urdu e hitanudu naji didi e nogay tati teddube hedibe RFI fulfulde onon e jam arane kabaruji di leader Sudan woni ko puddirten ha tonto leader Sudan hono jamma hankin kanbe do woni general Abdel Fattah Al Burhan e tetude general Mohamed Hamdan Daglo be habobe gilla ko fadi balde sappo e leydi ndi be bamino adi jabude darude piande e liya balde tati yalla civilen an keba balligo yibbe yaltude keba non yaltiri heddibe du e uddade le nokkuje de keba non ballire bangal ngure e chafaji e ko nande mudoma le majum hono yaltugol bibbe leydi Sudan do woni bibbe leede godde mbiyenna wombe e leedi ni dum do golle mudu an jokki nyalade kurda handen tiagal leedi France Allemagne America leedi Cote d'Ivoire waawi yaltina yidmo mudum altinere kengen e woro sa yoga e leede yero gini an gondi ken indu e lalilal wallude bamtude bibbe e leede mum en jantore Moussa Omar Bari
e subaka hanki sanga yamde joyi silimaaji chapande tati fodde chapande joyi iwari naabe jalti e der Khartoum faade Caire la mort de Egypte kudu woni ko humpiti docteur Camara Gaoussou gardido iwari naabe wonbe tiagal leydi
ko ambassade o jabbotobe o jippinabe hade hebloji goddi mbadede ngam be jawtine Cote d'Ivoire ko buri ko hewde e mabbe ko jangobe tawi ko yanobe beydoide gandal tenti e fannu dine kambe fof e be e jam
dieu merci tout le monde supporte bien
so tawi Cote d'Ivoire hebi yaltinde yimbe mum leydi Guinée koyden koyde goni e wi sayti yu bari gardido ginenabe wonbe tiagal leydi andini gouvernement o yetti peje e won alhali
yina yembe wonbe ben Sudan bamede marton bureau ko wete kon bureau conseil de ginen étranger darugol ko jelo won ton e darugol ko honnobe wawata artude tan ka leydi jibe mede marton ko yata temengero e yimbe njo datu wo laka kono kala ko haani wadede fiina be artira peheden popo yettama fiina be artira dum don wayi wonde kisan wonde ala ko tangi hande kadi hella gouvernement Guinée alhamdulillah ha ton do be fofi be jam e honde hewtande be
e siftinde Niger hollitino bibbe leydi ndi jaltinama Sudan e ballal lanawe France ko ni humpitiri tambide ko ngol gouvernement Niger e saha e jokkondiral amen e telephone
to leader e Kenya ko foti yinbe chapane jeddon e tatonno jiabe dina chrétienne njita maybe be fof be mayi tiagal hononde be kori e korka du ka imade mum yide annabi Isa nono woni no ardi do mabbe o holitiribe dum wadi hono nokkure no ditende chaka hola funnangi leydi William Ruto xorjo leydi Kenya kanyum fodi tefore labune yalla labal majum ana ande sabi dum bedu njuke yeso sariya jantore umuba
de limore no gasa kande bedo yo be mayube ko innanobe yo be horu fino be yidira e annabi Isa no wiye faransire jeji dun ko nder nde ladde wontirnde ka funnange leedi ndi kono ha joni dabbutugo mayube be no jokka nder nde ladde sakahula dun ko takko kadiwal malindi nokko ka fureji buri sappo irta ka berde de balde yawtude Jafet Komi horejo polisi Kenya gongi ni yitugol din fureji o horejo polisi no wi kadi ben hawrabe mu ko wajo tobe ka igliza aduna yankore mobon. Paul Mackenzie horejo on igliza no tumira warugol be yimbe makko ko non holliri ka idiri saria leedi ndi Paul Mackenzie o tumirado di fitinaji no fawa jude gila nyande sapo enei du lewru do William Ruto o yesojo keniyano holli ko be yi ko e der de ladde sakahola no jeedi e kuliyankaga o beedi wondema be kuliyankobe joni ko kaadi na be woni hutorde fi wadugo fitinaaji o horejo no holli kadi o newni yo tefore uddite fimu
RFI Mopti e dow chapande jeenay e jeedidi tobbere jeedidi
to lida emaliya gilla hono fiyande aswere jabbinde de li ngalure sevare hakunder leydi kabaruji di ganan gonga ana chaake e dow mejaaji rendodi e tumare hono minusma sabadin janguji to leydi mali e dum won jaati hen tewtube hono yenude e mobile minusma sevare tiagal piyande de tawene di kabaruji wala fudo ndari di ngana gonga wi en fatima kaba jom ko ngol du saldu oni to leydi mali jantore abdoulaye diallo
golle neebe dido be minusma yahuno ko daka moulibe dum ko gam dartude bonondaji wadude ton tiagal fi yande de kuliyanko ben wadi e do daka konugun kadi e do aeroport mosi ware ko gila ben gollidibe minusma e civil be hewti don wobbe yani e do mabbe ko dum hompiti fati kabajo gido kongol minusma
wadano finnaji sabu sukabe beddino kaaje ledde kono gollidibe men hay goto e mabbe gañanoki so wona oto wal amen bonnangal
goddum kadi ko ayni be ko kabaruji di wona gonga wona di sakitede kamejaji rendo gile asewi yawtudo fi andinde yimbe be wonde ko minusma woni sabu di njanguji kuliyankobe ko buri kon ko hollude wonde fedde leden tentude onuy ko fala e dum ko dakingol darnde mabbe der mali kabaruji nandude e pewje fati kaba halfina kongol minusma
ces messages sont dangereux
i kabaruji no hulbini ko homo wawi holade di tumaji fawidi e do minusma ala ko wawi gon inde dum golle men do ko e do famondiral e gouvernement mo mali fandare men ko wallitogol ardi be leydi din si noddanu ko fati e fitnaaji jokkama dum ko tiadel addanta gollidi be men be minusma darani bi jam e kisal leydi din
darnde e golle minusma e der mali ko yewti e lewru jagaburu araindu hakunde saldu gumu windere tambingu kisal woni conseil de sécurité e ardibe la mu fadde ngu
do leydi senegal hanka sen ciergal selli hakunde makki sal e idrissa sek ardinodo fa kengen conseil fagodu en den katarindi e leydi ndi altinere kengen kanko idrissa sek mo itama e darna mako mo lomtina e bieter abdoulaye dawda diallo ardido cabinet horejo senegal la nde yamrore bamama tiagal nde kanko Idrissa Seck mo nantini mo tewtan hore wako leydi ndi e subbangoji gadoji e hitane udnaaji didi e noga e nayi do woni hitane warorende ko walda e ittede makko kanko Idrissa Seck jaagorbe didon jiyabe fedde makko politique rewmi njalti gouvernement o itama kany endu e darde mum enna Rusi ardeki hono batu fedde mon adnar ndu oni salnu mudum halfinandu ndenagu altinere kengen ele jonne de tobe kewde won hono ko jewta e den don tobe e tafan hono kanko ardido oni mo wadi mo hedintini holude mette ko tawa ele di Rusi yanni e Ukraine tagal dum wakili leedi Amerika du e de fedde oni wadi noddandu hertandu yalla kala bibbe leedi Amerika jogabe to leedi Rusi fu ana njoppite jantore Amadou Barba
ko yeso jagordo Rusi halfinado jokkondiral woni ko ambassadeur jo Amerika jodido oni wadi e rango mudum ngam wiide yo Amerik naɓe sokaɓe Rusi accite no tawa e mabɓe kamɓe sokaɓe ɓe jaydiyanke biyeteɗo Evan Gerskovis e biyo Linda Toma Greenfield ambassadeur jo o Rusi no hutoroɓe nangaɓe ngam wadude politique mabɓe ɗum rewani lawol Alda e Saria o jaydiyanke kanko woni nultodiraɗo jaynde no wiye Wall Street o nangano ko e lewru tataɓuru faltidu e nder ngubatu kadi kolaɗo kuɓal fedde gotago windere oni holli mette muɗum e bonandaji gaɗaɗi to Ukraine saabu natugol Rusi e nder ndi leydi o haaliɗi konngudi ko e dow batu e tawede jagorɗo Rusi halfinaɗo jokkodiral leydi ndi e leyɗele janane e biyol kolaɗo kuɓal oni hakkeji yimɓe hormaka to Ukraine hay sariyaji fedde oni hormaka o ɓeydi wiide rafi coronavirus kadi ɓeydani jam battini caɗele kewɗe e fannu faggudu e nder ndi leydi e on saaha walloɓe Ukraine kañumne kolli mette mabɓe e ko Rusi waɗi o batu hertorɗo kuule fedde oni e wiide mabɓe Rusi hormaki ɗe kuule nde fedde ko Rusi ardi hoore wako conseil de sécurité fedde oni e nduɗo lewru naya ɓuru
a jarama Amadou Barba on jarama onon du heɗegol moɗon RFI fulfulde e jokke heɗade e dow FF toɓɓere RFI toɓɓere FR e tewtude hello Facebook RFI fulfulde yamde jetti fawi silmaji capan e nayi ɗo Dakar bismillah man en go hello dimmo e kabaruji di e futere tafan yeftere choftal balli
choftal balli
e yeftere choftal balli rama jallo assalamu
mi salmini ma abdullah
to europe championnaji kort mon ngodi
non abdullah kawrita nangon hande to championnat d'angleterre ton kawri yoga yeru hakune wolves e crystal palace dum ana heda hande kikide aston villa de bertrand traoré e fulham kambe do fiddoje leeds united e leicester kambe do piddan abdullah fijoji ido fu hande jemma ngadata to espagne ton du kawre godde ana ayke hakune real madrid e girona cadiz kambe osasuna podondira
do Afrika kan be kibinal dum sappo jeddi
dum fuddan timude yontene de Abdoulaye to leydi Algérie wono ko dum fidete nyalade nay heddi don nananda hono o tiagande e fidobe Maroc salino yade Algérie e kawre chan sabuluran politique gongan hakunde leydi didi minirabe mabbe do wono be kibinal dubi sappo jeddi kanagon e segila tawdede en goddo fijo o kan be fidobe njoddoken e hore jo o fida ballon o leydi Maroc on don susini be yamiri be bantude hore leydi mabbe du e kawre e cigilade de Abdoulaye dide hono tiaholtode dido fijoji kambe woni hebobe du sa afidude kawre U17 mondial Maroc ana sigilo joni etondirde Afrique du Sud dum wala e kawre godde jokkoje hakude mabbe Nigeria e Zambie
lalla no wodi fadde kawrte de
cegila on wodi kenga zambi kanyum hawi senegal e fijoji segila di taw ko nay bolum wonno ko be ngadi ben dum be wonde fu e kito di dalgal suleiman jallo ana weltori ekipu mudum ana wonani be do holare
a jarama
RFI Saint Louis et do chapande jenay e jenay tobere jeedidi
RFI Jigenshot et do chapande jeetati e jeedidi tobere jeegom
RFI Conakry et do chapande jeetati e jenay tobere jenay
RFI Bobo Dioulasso et do chapande jenay e jenay tobere nay
RFI Bissau et do chapande jenay e nay
RFI Monrovia et do temeder e jeegom
kodo men
Handen yo nyalande adnardu hertanande habade nyaw bubal be dumbi jonte e francire paludisme ronde afrika buri fofo tampude e de jonte hitande kala e jinbe udnaji temede e maye tasab majum lamdangal woni ko hani wadede fa hono nyaw jonte wawa sakede docteur mamadou wouri cissé woni kodo meden handen o mo golla e ley salnu guiné halfinando habade e nyaw jonte o mo jabo e fandu hala ibrahim timiba
Docteur Mamadou Rissé misalmini
on jarama on karimis
awa hande ko nyalande hertonande habugolde nawnare de be innata palier francire wo be innadun nawna jonte hiden andi ko afrique woni dunde burnde tampirde de nawnare sen jetti e hitande ujunaji didi e noga e go ko timmi millionji teme didi e chapande nay e jeedidi wonno ko nawna jonte nangi hebuden yimbe teme de jeego e sappo e jeenayi mayube ko hondun sabi ha jonde nawnar hino tiidi hinde mari dole e der dunde afrika
on tini faida afrika continent mais on afrika no tawa e zone mo mawi anta le zone intertropical donc hare ngi son solewi jonna ngi hono de nawnare jonte on ngi son solewi ko edin nokereji son solewi ngi developoto hare fahin continent africa no behani hebde jawle ko be wallitor habude de nawnare donc e kadi communication no duwa wade dare jama on fama hono nawnare den hono nawnare ne morte hono de hiworte donc din communication ni kadi ko hani wadede
hikka sen jetti ndu suudu mawndu suudan na yankoru wallitotondu ko fati e cellal hi be na dum OMS fandare en den fedde ko en waaw rewde pali e der adna on fof ko e waaw rewde nawna jonde e der adna on fof onon yi ango mon bay on gollay ko faati e habgol nawna jonde nden fandare hino waawe hewtede no yaawiri
no waawe hewtede parce que on peji buino woduno woni afrique woni continent ni ko peji buino woduno kapali on sonjuno jama on in peji hande fo elimini paludisme en tout cas paludisme hay sibe hebay ko ko paludisme ko yiwata e leede go paludisme importe donc hare kon ko wiya wondema amka nauna rendo no wawi habede ko gonga ko woni tum ko maja wala den hebe ko maka di jamaon wala burta famude honno nauna ne hiworte
ko feddi don hande namde buy hino wodi baytinde naunaare hino tiidi kamen hara lekki kelduki hino wodi wawuki nyawndude nauna jonde
ah hande lekkel wiete de combinaison thérapeutique à base d'artemisinine ko den lekkel long woni fawno do ko nyawndirte paludisme
en andi lekkele keldude hino wodi jonnonde mardo hedi yankobe en jentibe en wobbe bibbe mabbe nawnay bandundun wula walla kambe tikibe nawna bandu mabbe wula be en a ko nawna jontini haysi mi yahari mi nyawndi balde ni e sellay ko hondun e yewtere mardon ko hala non be yimbe hedi ben
no ben don ko mi yeto to be si bandu pay kun wuli ma bandu mabbe kambe tigi wuli ko yobe yahu ka laptani laptani burdo battade be ko be yahu don ko don andete wonde mako pali mako nawna go parce e na paludisme on ton wulna tabandu don hare nauna jago no ton surtout on der afrique do wulna de bandu ne wawa paludisme
ko honno goddo dandi torta walla goddo hiwi torta de naunaare jonte
bo hande bangé buyno wodi on tele masanke den ko de no woni bangé burde utiliser de fondo do wala gol e les sanke jemma jede ti buri don kadi wono e wono be sonnabe so wibe be do waje tude lesquels étaient les sulfadoxine pyrimethamine donc si debbo on timmini 3 doses en tout cas ender ko ne redu jon are no wi a protezique donc pay ko ko kadi fondo wala bangé buyno wodi si pay ko ko wano ko me wiata wala chimio prévention du paludisme saisonnier donc lesquels be jonnete ilandema e mois de juillet ha mois d'octobre menen kamenga ko wala conseil don be jonnete den lesquels fi hugo naunaare den are vaccin yikad no ari wala fondo ni ledi ono lagine no organise de fino on vaccin utilise en 2024 are dun foko bangé ko waite utilise de fi hugo naunaare den
non tigi ngal ko landal ngal mi mari non ko faati e ko beynata vaccin wo beyna don nyakko beyna pesode hihi non hande ko honto witto gon fewndi onon o wi'e dum recherche e francire ko honto witto fewndi hande hiden mari kure keldude pesode keldude wawde hiwde dandude goddo de nawnaare wetende jonte
on hande vaccin on wadama e der leede tati afrique do ko tawata haray vaccin on joni resultat ji keldude donc ko don wadi fewno do peji buyno fala utiliser kanyon on vaccin
mo jetti vaccin on simi fami on haray kanko on de nawnaar do wawata mo joni nangude ko
hay sinangay mo me wona tawa mo jettali vaccin on
debata dole ka bandu
debata dole ka bandu mo jettali vaccin on
docteur Mamadou Cissé mi jarni on sanne mi yetti
awa on jarama onon kadi
ayetta masane docteur Mamadou Wuri Cissé kodo meren handen gollowe li sandu gine halfinan habade nyawo jonte e francire pali edisme mo yewti dan no Ibrahima Timbi Bako fawi e den yalane hertanade habade ngu nyawo e li adnarndo
hidon wawi sengorade internet VPN jokkon hedade RFI fulfulde e manden kam gam dum wawa latade awte VPN e der Apple Store walla e Play Store afon e telephone mon ciaggal dum jokke hedade men e dow lay wowdin wano kalore waji tati toppere RFI toppere FR baral FF walla ka application pi radio walla e dow mejaje rendo
be mawde jewtade kabaruji meden hande na talatare nogay e joyya lewrne bordu e hitande udunaji didi en nogay e tatiya gonno to leedi sudan e tonno sartanoma fuddude e jamma hankina e pien darne balde tati yalla civilen an keba balligo yaltobe keba no jaltiri walla tebe ngure e chafaje bendo no kebe no ballire jonnon ko tayga hen bete handen e piende wondo nana fayso tawi de lataki piende nawde wondo de nana bete handen pellande e piende le majjunon leede pel adnarndu an jokki fa han tewtude kaldal hakkune bedo general e didon yalla hono fitnaidi an andaro hakkune mabbe leede du an jokki wallude yalla bibbe leede mum enna wonbe e le suda kendo an keba yaltude leydi ndi halaji di ngadan gonga dum woni ko nanate e domi jaji rendo e dodu minusma nyalade kurde handen dum sabe yinbe jati ngidino tewtude hono hippade be do konun ko be oni tonto leydi mali hecci kengen hertanade le ngalure e sevare e tawena di do kongi e kaleti hono tuma pawetere do mabbe di ngana gonga woni ko wi enna jom ko gollo de fedde woni saldu oni to leydi mali teddube o jaarama do kartane kabaruji handen so Allah jawi jango e goddi